She just come from far away. Kuna mtima kwa choka na kuzula. Ye gwegwe mpito we wange, baby. Jeje. In the first night of my first start. Ye gwegwe ntero kulota. My body, your body, my body to kwa tagane. Let me tell you, boom. She wind down, she wind down, she wind down low. Kuna mtima kukua guling baguli lock. She wind down, she wind down, she wind down low. Biongola, baby. She wind down, she wind down, she wind down low. No mtima kukua kulingo gulilo. She wind down, she wind down, she wind down low. Don't call that baby, birum ya ha. Your body want to meet my body. In every mumbira bira mungadi. Yenza tali na fulani. Wampa chance na zukida. Wanzi jamu vya divya soha. Kuno mtima wenge gwari kwa guma. Nakula bo mtima kwa kuna. Mutima wenge gwari kwa guba. Your body want to make me feel so tight. Naruma kukati me just one night. Your body, my body, your body. Binebi mumbi na bida mugati. She wind up, she wind up, she wind up low. Mutima kukua gulingo guli lock. She wind up, she wind up, she wind up low. Miungula baby. Biru nya ha. She wind up, she wind up, she wind up low. Mutima kukua gulingo guli lock. She wind up, she wind up, she wind up low. Me unko la baby, biru mi ha. Your body, my body, your body. Binebi mumbi da bida mugadi. Your body, my body, your body. Yes, I tali na pulani. Wanzi jamu vya divya soga. Uno mtima kwange gwali kwa guma. Nakula wa mtima kwa funa. Mtima kwange gwali kwa guba. Wanzi jamu vya divya soga. Kuno mtima kwange gwali kwa guma. Nakula kwa mtima kwa funa, yeah. She just come from far away. Kuno mtima kwa chuka na kuzula. Yewewe mpito we wange baby. Erara. In the first stage of my first cut. Yewewe ntero kulota. Mabati yepoti yepoti mabati tumbata gana, yeah. She wind up, she wind up. She wind up low. No mtima kukua kulingo guli lock. She wind up, she wind up, she wind up low. Miungo la baby. Biru miya ha.